mfoni bɔtɔso ɛbrasan ne nza baa kobo neɛ no sɛ ɛdɛ tum kyɛte de bɔnyɛ neɛ wobrɛ dɔvo so atum na sɛ ɛsesa woadwene kyɛ nkyɛ bɔayɛ no ɛnkɔ yɛ ko na ɛka kyɛ nyameɛ na ɛtu anammo ɛkɔ jesus christ braa jesus christ no wayɛ krado ɔnkɔ paole ɔkɔsuo no ɔkɔyɛ ɔwa awa tu kyɛ bobia no ɔyɛ ɔwa no awa awa tu ɔnate hia so ti nyameɛ torofoɔ abie hyerɛ deɛ yɛkyɛ bia bia tena ase na ɔwa waebrɛ kyɛ ɔpanayɛ agyapadeɛ fii baba do baba no so fa ma ne akora no fa agyapadeɛ ne hɔle na ɔsɛ kyirinkyɛ nkura ti ɔfa ba ɔhohwi bra ɔfa yɛre bra bɔ nzɛ ɔmfa taw na akora no tena brɛ afei sɛ ɔhokyɛ nyɛ ɔahokyerɛ bae so na akora no sa ne si ɔwale ɛbaba ne brɛ yɛne mfoni bɔ yɛnea ɛhe kyerɛ yɛkyɛ nwo sɛ ɛyɛ bɔne a ɔkye yɛahono no yɛbrɛ ɛdatui no firi yɛahono no kyɛ nwo ne kyerɛ bo yɛayɛ no yɛanyɛ ye na sɛ yɛde tu no firi yɛahono no pa na so firi ahono no deɛ a ɛdi yɛ kɔ a ɔkyɛ so yɛ pae no yɛka kyerɛ baba no kyɛ baba yɛayɛ bɔne atie ɔ ɛti yɛ awa no na baba no ɔkɔfa yɛ bɔne no ɔkɔfa kɔhyɛ yɛ